Genesis 41 verse 1. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka emibili waphupha uFaro, bheka waye emngasemfuleni. Verse 2. Bheka, kwakhuphuka emfuleni izithole eziyisikhombisa ezibukeka kahle, zikhuluphele, zadla emhlangeni. Verse 3. Nazo ezinye izithole ezazisikhombisa zenyuka emfuleni emva kwazo, zibukeka kabi, zondile, zema kwezinye zithole ogwini lomfula. Verse 4. Izithole ezibukeka kabi, ezondileyo zadla izithole ezibukeka kahle, ezikhulupheleyo. Wayesephaphama uFaro. Verse 5. Wala lobuthongo, waphupha okwesibili, bheka, kwahluma izikhwebu ezisikhombisa ezeleni linye, zibhocile zizinhle. Verse 6. Bheka, nezikhwebu ezisikhombisa ezincane ezihamukile ngumoya wasempumalanga zahluma emva kwazo. Verse 7. Izikhwebu ezincane zagunya izikhwebu eziphoxileyo ezipheleleyo. Wayesephaphama uFaro, bheka, kwakuyiphupho. Verse 8. Kwathi ekuseni umoya wakhe wakhathazeka, wathuma wabiza izanusi zonke zaseGibhithe nezihlakaniphi zonke zalo. UFaro wazilandisa iphupho lakhe, kepha kubangakho ongachazela wona uFaro. Verse 9. Yayisikhuluma induna yabaphathi zitsha kuFaro ithi, ngiyakhumbula namuhla amacala ami. Verse 10. UFaro wathi ukuthelela izinceku zakhe, wangifaka ukuba ngilindwe endlini yenduna yemlindankosi, mina kanye nenduna yabaphekizinkwa. Verse 11. Saphupha iphupho ngabona lobo busuku mina naye. Saphupha kwaba yilona lo ngokuchazwa kwephupho lakhe. Verse 12. Kwakukhona nathi lapho insizwa umHebheru, inceku yenduna yemlindankosi, sayilandisa yona, yasichazela amaphupho ethu, yachazela kwaba yilona lo ngokwephupho lakhe. Verse 13. Kwanjengalokho yasichazela, kwaba njalo, mina inkosi yangibuyisela esikhundleni sami, yena yamphanyeka. Verse 14. UFaro wayesethuma wambiza uJosefa, bashesha bamkhipha emgodini, waphucula waphendulela ezinye izingubo, wangena kuFaro. Verse 15. Wayesethi uFaro kuJosefa, ngiphuphe iphupho, kakho ngalichaza, sengizokuthiwa ngawe, lapho ulizwa iphupho ngalichaza. Verse 16. UJosefa wamphendula uFaro wathi, akukimi lokho, uNkulunkulu uza kumphendula kahle uFaro. Verse 17. UFaro wakhuluma kuJosefa wathi, ephusheni lambheka, ngangimi ogwini lomfula. Verse 18. Bheka kwasekhuphuka emfuleni izithole ezisikhombisa, ezikhulupheleyo, ezibuya kahle zadla emhlangeni. Verse 19. Nazo ezinye izithole ezisikhombisa, zenyuka emva kwazo zizacile, zibukeka kabi kakhulu, zondile. Engingazange ngibone ezimi njengalezo ezweni lonke laseGibhithe. Verse 20. Izithole ezondileyo ezimbi zadla ezisikhombisa zokuqala ezikhulupheleyo. Verse 21. Lapho sezingene eziswini zazo, akwabonakala ukuthi zingene eziswini zazo, zazisabuke zizimi njengakuqala, ngase ngiphaphama. Verse 22. Futhi ngabona ephusheni lambheka, kwahluma izikhwebu eziyisikhombisa, ezeleni linye ziphelele zizinhle. Verse 23. Bheka, nezikhwebu ezizintshwame ezincane ezihamukile ngumoya wasempumalanga zahluma emva kwazo. Verse 24. Izikhwebu ezincane zagunya izikhwebu ezisikhombisa ezinhle, ngakulandisa izanusi, kepha sasingekho esingangazisa khona. Verse 25. UJosefa wayesethi kuFaro, iphupho likaFaro linye, lokho uNkulunkulu azakwenza umazise uFaro khona. Verse 26. Izithole ezisikhombisa ezinhle ziyiminyaka yesikhombisa. Izikhwebu ezisikhombisa ezinhle ziyiminyaka yesikhombisa, iphupho linye. Verse 27. Izithole ezondileyo ezimbi ezakhuphuka emva kwazo ziyiminyaka yesikhombisa, kanye nezikhwebu ezincane ezihamukile ngumoya wasempumalanga ziyiminyaka yesikhombisa yendlala. Verse 28. Yikho lokho engikushilo kuFaro, lokho uNkulunkulu azawukwenza ukubonakalisile kuFaro. Verse 29. Bheka, kuyaza iminyaka yesikhombisa yenala enkulu ezweni lonke laseGibhithe. Verse 30. Emva kwayo yakuvela iminyaka yesikhombisa yendlala, iyawukhohlakala inala yonke ezweni laseGibhithe, indlala yakuliqeda izwe. Verse 31. Inala ayikwaziwa ezweni ngenxa yendlala elandela ngokuba iyakuba nzima kakhulu. Verse 32. Lokhu kuthi iphupho liphindwe kabili kufalo, kungongokuba lento inqunywe uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyakushesha ayenze. Verse 33. Manje uFaro makakhethe umuntu oqaphelayo, ohlakaniphileyo ambeke phezu kwezwe laseGibhithe. Verse 34. Makenze njalo uFaro abeke ababonisi phezu kwezwe, bahlukaniswe kwesihlanu kwezwe laseGibhithe ngeminyaka yesikhombisa yenala. Verse 35. Mababuthe konke ukudla kwaleminyaka emihle ezayo, baqwabele phansi kwesandla sikaFaro, amabele emizini abe ngukudla balonde. Verse 36. Lokhu kudla kuyakubekelelwa izwe ngenxa yeminyaka yesikhombisa yendlala eyakuba khona ezweni laseGibhithe ukuba izwe lingabhubhi ngendlala. Verse 37. Lelizwi laba lihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe zonke. Verse 38. Wayesethi uFaro ezincekwini zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Verse 39. Wathi uFaro kuJosefa, njengokuba uNkulunkulu ekwazise wena konke lokhu, akakho qaphelayo ohlakaniphileyo njengawe. Verse 40. Wena uzawuba phezu kwendlu yami, ngezwi lakho bayakuhlelwa bonke abantu bami esihlanu sobukhosi, kuphela ngiyakuba mkhulu kunawe. Verse 41. Wathi uFaro kuJosefa, bheka, sengikubeke phezu kwezwe lonke laseGibhithe. Verse 42. UFaro wayesekhumula indandatho yakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni sikaJosefa, wamembathisa zingubo zelinene elicolekileyo, wafaka umnaka wegolide entanyeni yakhe. Verse 43. Wamkhwelisa enqoleni yesibili emva kwakhe, bamemeza phambi kwakhe bathi, guqani, wambeka phezu kwezwe lonke laseGibhithe. Verse 44. UFaro wathi uJosefa, ngingufaro, ngaphandle kwakho akukuphakamisa muntu isandla sakhe nonyawo lakhe ezweni lonke laseGibhithe. Verse 45. UFaro waqamba igama likaJosefa ukuthi uSafenati Phaneya, wamnika Asenati, indodakazi kaPotifera, umpristi wase-Oni, abe ngumkakhe. UJosefa waphuma wahamba izwe lonke laseGibhithe. Verse 46. UJosefa wayeneminyaka engamashumi amathathu mhla emphambi kaFaro, inkosi yaseGibhithe. UJosefa waphuma ebusweni bukaFaro wahamba izwe lonke laseGibhithe. Verse 47. Ngeminyaka yesikhombisa yenala umhlaba wathela kakhulu. Verse 48. Waqoqa konke ukudla kwaleminyaka yesikhombisa eyayisezweni laseGibhithe, wabekelela ukudla emizini, ukudla kwamasimu azungeza yilowo nalowo muzi wakubekelela kuwo. Verse 49. UJosefa waqongela amabele angesihlabathi solwandle okuningi kakhulu, waze wayeka ukubala ngokuba kwakungenakubalwa. Verse 50. UJosefa wazalelwa amadodana amabili kungakafiki iminyaka wendlala. Amzala wona u-Asenati, indodakazi kaPotifera, umpristi wase-Oni. Verse 51. UJosefa waqamba igama lezibulo ngokuthi uManase, wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngikhohle konke ukuhlupheka kwami nendlu yonke kababa. Verse 52. Igama losibili waliqamba ngokuthi u-Efrayimu, wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami. Verse 53. Iminyaka eyisikhombisa yenala eyayisezweni laseGibhithe yaphela. Verse 54. Iminyaka yesikhombisa yendlala isiqala ukufika njengalokhu eshilo uJosefa. Kwakuyindlala emazweni onke, kepha ezweni lonke laseGibhithe ukudla kwakukhona. Verse 55. Kwathi selilambile izwe lonke laseGibhithe, abantu bakhala kuFaro ngokudla. UFaro wathi kubo bonke abaseGibhithe, yanini kuJosefa lokho anitshela khona nikwenze. Verse 56. Indlala isebusweni bezwe lonke, uJosefa wavula zonke izinqolobane, wathengisela abaseGibhithe indlala. Yayinzima ezweni lasegibhithe. Verse 57. Amazwe onke afika kuJosefa eGibhithe ukuyothenga amabele, ngokuba indlala yayinzima emhlabeni wonke.